olo e mafuta male SPS Samoan.
Ua maliu se tangata anu umuamua I au se talianei mai le COVID-19 le coronavirus. O ia o se tamae fitu se fulma le valu tausanga le matua, o se tasi o le pasese ale Diamond Princess. Lea na aumaya I au se talia, ma tausi pui puia pe quarantine, I se nofuanga I Howard Springs I le Northern Territory. Na wha maonia le pesia o ia I le COVID-19 I le se fuluaso o tuanai, Matu uinai I le falemai I le se Charles Kerdner Hospital I Perth, ae na maliu o ia I le tai awana leila. Ua wha maoni e fo I le pēsia o lona to alua I le coronavirus, ma o lo o tausia fo I le tina I le falemai, ae o lo o li patia mai e le oise tūlanga la matia lona soi fua. Na sa anua le Chief Health Officer I Western Australia, Dr. Andrew Robertson, o le COVID-19, e ono mātu I ia a fianga e o I tangata mātutua pe a PCI.
We always knew that this as a disease could be a very serious disease, particularly in those who were the more elderly and those who had chronic conditions. And unfortunately, as it has in this case, this gentleman has passed away.
Le Chief Health Officer I Western Australia, Dr. Andrew Robertson. I New South Wales, ua wha amao ni le PSC o se alii e le wā le fās fuluma le lima se fulu tau sanga le matua, ina ua wha atoa taliu mai I sana malanga siasi I Iran. I Queensland, ua toa iwa tangata ua wha amao ni le PSC e le COVID-19 o le tangata muli muli nei o se fafine wha atoa taliu mai fo I sana malanga siasi I le atunu u o Iran. Ua whao popo ai ele malo tele, ia le atunu o Iran, e tāo fia tangata e whaimalanga mai ai, pe whaimalanga sao mai, I au se talia nei. O le tūlā fono le nei, ua whaasina tonu I le atunu o Saina, ma le atunu o Iran, lea ua mōli mawina le vave sosolo ai o le pepesi o le COVID-19, ma le toa tele o tangata ua mālili wai. Ina ua fesilingia le Minister of Home Affairs, Peter Dutton, pe ICA, ua wha pito tasi ai, Wha pito tasi ai le wha iunga ia Iran, ai olo o lipatia mai fo I le pepesi o le wha amai I Korea I Saute, na ia saunoa e sili atu o na wha atua tuaina wha maumaunga olo maua mai Korea I Saute, na ilo Iran.
If you look at the under-reporting or the lack of reporting coming out of Iran to start with, I think indicated that there was a real concern as to whether they had a handle on the numbers, and I think even the numbers that we're talking about relative to South Korea or elsewhere at the moment potentially are well underestimated. So it's also confidence in the numbers that are being reported out of different jurisdictions, and obviously South Korea has a more advanced health system and they have been reporting numbers for a period of time. So I think there are key differences between those different markets.
Le Minister of Home Affairs Peter Dutton I Amerika ua whaamaonia mai fo I le maliu o le tangata muamua I lea atunuu mai le coronavirus o se tangata na maliu I Washington State. Ma ua whaatonuina ai e rawhainga malo o Donald Trump se sai tangata o na toe asiasi mai le atunuu o Iran I le se fuluma le whaaso ua mawae. Ma ua whautua ina fo I le alo ese o tangata mai atunuu o Italia ma Korea I mātū. I Korea I saute ua ova I le tolu afe lima se lautangata ua pēsia I le COVID-19 ai olo o wha awau pēa o na tāpunia onga I le tū I mātū o Italia lea ua ova I le to afe tangata ua pēsia I le coronavirus. I si atunu u I le lalolangi ua wha maunia le pēsia o le tangata muamua I Qatar, I Armenia, I Luxembourg ma Ecuador. Ma ua maliu fo'i, ma se tangata muamua mai le COVID-19 I le atunuu o Thailand. I saina e pei ona amata pepesi ai le coronavirus, ua to alua nisi o fō mai, ua maliliu mai ai. O le ripoti lena, na wha amau pōpoina e pegi Giaco Mellows, mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.